Otis, nikiona mavijana siku na kumaanishaga. Kuna watoa milio kama simu screw. Tunapowakilisha chuga hatujali who's who. Tunawatoa ving'ora milio true. Tunaputimba vesi zinalia tupu.
Siri la kalabasa, sina baba kwa game, goddamn I'm kinda bastard. I came to bring the pain, a paint canvas. Kwa vipesa kidogo amechange, change cultures. Shooters from New York up to Long Beach. Ukigusa one of my dogs, I go John Wick. Nakula mama ina dog, kwa nyuma imejaza choo. She do like a skinny boy with a long dick. Sorry, tubadilishe story. Villain a drip and my weed foreign. 0 degree, get me wrist frozen. Nigga with some deep pocket. What you talking about? Ukinifananisha na wa nigga unanikosea sana. Utapigwa while we joking around. Then I fuck your baby mama just to poke in your pride. Mbogi ya mine, couple niggas wote my plug. Wanaweza kuprovide kitu yoyote unadai. Natoka kwa town, wanaweza weka glock in your mouth. Kwa kuniangalia vibaya or for something like that. Hey, hi dada, you fine sana. I heard you like to eat some meat, me Masai bana. Sidai mama, sidai namba. Nataka nilale na wewe, mi silali na njaa.
Kadata tena kwenye ulingu now. Bado na focus kili ni chess bow, no chess Kitu napigwa chap, no set up. ASAP, time unalala mimi na wake up, no make up. Pesa tu, kwetu marofu, kwa laso kitu, so ishu. Kwanzu jigami street na kisu ni sisu. Tusha jitrizi sisi machifu na bifu. Na waharibia ya ni paki na kifu. Wananishta kona nikuta ni akimu tena kadimu. Natia timu mneno shombo natia ndimu. Akili fiu nikizasikia katia simu. Anza kuskan natoka jungle the bushman. Babushka natoka high kuja kulan. No place to run na equalize. Fanya mamuzi kwa 9 seconds. Na knock door my floor knock a woodpecker. Na who's cheddar nita dondosha wino kwa paper. Na wewe seka kenungwa meno the bull checker. Aye.
Tuna watoa milio kama simu screw. Tunapowakilisha chuga hatujali who's who. Tunawatoa ving'ora milio true. Tunaputimba vesi zinalia tupu.
Sezi kogopa mikuchukua tu, I'm fearless. Nafanya navojua naipania kweli. Sezi rudi nyuma na kagia straight. Sezi buma kama nitafanya kuipangia steps. Njoku kwa uni ndo napotokea. Jiko ni lakuni linahitaji mwana kuchochea. Mparangano na tujui ni nani ataotea. Mbioni za kijiti nikiachia mwingine anapokea. Sezi tagi ubavu kona jikatanta. Kwa nazo tu we baki kujiona mashavu. Ujiona na maukali kauni superstar kipanda si wala. Tujali kukushusha down. Hatuwezi kulingana kwa viwango, hatuwezi kufanana, lazima tupishane kimawazo.
Nezi jili tukicheza ni commercials. Chezi na mwili tukutua na flex money muscles.
Isi ndo rapu zina umba ka vile Jehovah. Spirit is as ya revolver. Badass King Kong anangoja. Isi ya kalu tatejeka kama poda. Kalisho kama umekutwa kiaramu kwenye boda. Watoto embo nyamazeni baba nkibonga. Kichwa ngumu kwenye gemu kama ndonga. Soja bila magwanda nipo bomba. Nipo hapa kwa tuwa kamilio sio kubonga. Napopita kaba ya nyayo azija jisonga. Ata kidogo sina shobo sijikombi. Mitana cruise na benzi sio kombi. Kipazani na wafunguliaga mazombi. Unapigwa bila ndondi, mbishwa bila monde. Chaka chinja chapa simba ila sio wakari ya koha ya maji ya ko. Wananitambua vizuri mini mnyama bwa flow. Nina ego na meza mbuzi na kondo. Kanda mseto za mamsizi kinisikias na sokota. Nipeni mawasama winter mtaya okota. Kama simu screw. Tunapowakilisha chuga hatujali who's who. Tuna watu wa vingora milio true true. Tuna putimba vesi sinalia tu.